izikhonike zesibili sahluko 30 verse 1. UHezekiya wathumela kuye wonke u-Israyeli noJuda, walobela u-Efrayim noManase izincwadi ukuba beze endlini kaJehova eJerusalema, bamenzela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iPhasika.
Verse 2. Ngokuba inkosi yayilulekene nezikhulu zayo nebandla lonke laseJerusalema ukuba bagcine iPhasika ngenyanga yesibili.
Verse 3. Ngoba babengenakulenza ngaleso sikhathi lokhu abaphristi babengazingcwelisanga ngokwaneleyo nabantu bengakabuthani eJerusalema.
Verse 4. Leyo nto yabe ilungile emehlweni enkosi nasebandleni lonke. Verse 5. Benza isinqumo sokuhambisa izwi ku-Israyeli wonke kusukela eBherisheba kuze kube kwaDani ukuba bafike bamenzele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iPhasika eJerusalema, ngokuba babengalenzanga ebandleni njengokulotshiweyo. Verse 6. Zase zihamba izigijimi nezincwadi eziphuma esandleni senkosi nasezikhulwini zayo, zaya kuye wonke u-Israyeli noJuda ngesiyalelo senkosi sokuthi, nina bantu baka-Israyeli buyelani kuJehova uNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli ukuba abuyele kuyo intsali yenu yabasindileyo esandleni samakhosi ase-Asiriya. Verse 7. Ningabi njengoyihlo nabafowenu ababephambuka kuJehova uNkulunkulu wawoyise waze wabanikela encithakalweni njengalokho nibona. Verse 8. Ningabona ntamo elikhuni njengawoyihlo, kepha nimnike uJehova isandla senu ningene endlini yakhe engcwele ayingcwelisile kuze kube phakade, nimkhonze uJehova uNkulunkulu wenu ukuba ulaka lwakho oluvuthayo lubuye kini.
Verse 9. Ngokuba ekubuyeni kwenu kuJehova, abafoyi nabantwana benu bayakuthola umusa phambi kwababathumbayo, babuyele kulelizwe ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu unomusa nesihe, akayikunifulathela uma nibuyela kuye.
Verse 10. Izigijimu zazilokhu zidlula emizini ngemizi ezweni lakwa-Efrayimi nelakwaManase kwaze kwaba kwaZebuloni, bazihleka usulu baziklolodela. Verse 11. Kepha bathile babaka-Ashere nabakaManase nabakaZebuloni bazithoba beza eJerusalema. Verse 12. NakaJuda sasikhona isandla sikaNkulunkulu ukubanika inhliziyo yonye ukuba benze isiyalezo senkosi nesezikhulu ngezwi likaJehova. Verse 13. Kwabuthana eJerusalema abantu abaningi ukuba bagubhe umkhosi wesinkwa esingenamvubelo ngenyanga yesibili, ibandla elikhulu kakhulu. Verse 14. Basuka basusa ama-altare aseJerusalema na wonke ama-altare empepho bawasusa bawaphonsa emfudlaneni iKidroni.
Verse 15. Base belihlaba iPhasika ngolweshumi nane lwenyanga yesibili, abaphristi namaLevi babenamahloni bazingcwelisa baletha iminikelo yokushiswa endlini kaJehova.
Verse 16. Bema ezindaweni zabo njengohlelo labo ngokomthetho kaMose umuntu kaNkulunkulu, abaphristi bafafaza igazi elalisesandleni samaLevi. Verse 17. Ngokuba babebaningi ebandleni ababengazingcwelisanga, amaLevi ayephezu kokuhlatshwa kwamaphasika abo bonke ababengahlamlukile ukuba abangcwelisele uJehova. Verse 18. Ngokuba isixuku sabantu abaningi bakwa-Efrayimi nakwaManase nakwa-Isakari nakwaZebuloni sasingazihlamlulanga, salidla iPhasika ngokungalotshiwe, ngokuba uHezekiya wayebakhulekele ngokuthi uJehova omuhle makathethelele.
Verse 19. Bonke ababebhekisa izinhliziyo zabo okufuna uNkulunkulu, uJehova uNkulunkulu wayise noma kungenjengokuhlanjululwa kwendlu engcwele.
Verse 20. uJehova wamuzwa uHezekiya wabaphilisa abantu. Verse 21. Abantwana bakwa-Israyeli ababekhona eJerusalema bawugubha umkhosi wesinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa ngokuthokoza okukhulu, amaLevi nabaphristi badumisa uJehova imihla ngemihla ngezinto zokubethwa ezizwakalayo kuJehova.
Verse 22. UHezekiya wakhuluma kahle kuwo wonke amaLevi ayebonakalisa ukuqonda inkonzo kaJehova. Badla ke iminikelo yomkhosi izinsuku ezisikhombisa, benikela ngemhlatshelo eminikelo yokuthula, bembonga uJehova uNkulunkulu wawoyise.
Verse 23. Lonke ibandla lase livumelana ukugubha ezinye izinsuku ezisikhombisa, bagubha ezinye izinsuku ezisikhombisa ngokuthokoza.
Verse 24. Ngokuba uHezekiya inkosi yakwaJuda wayenikile ibandla izinkunzi ezizinkulungwane nezimvu ezizinkulungwane eziyisikhombisa zibe yiminikelo, nezikhulu zazinikiwe ibandla izinkunzi eziyinkulungwane nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi, abaphristi abaningi bazindwelisa.
Verse 25. Lonke ibandla lakwaJuda kanye nabaphristi namalevi nalo lonke ibandla elaphuma ku-Israyeli nabafokazi abaphuma ezweni lakwa-Israyeli behlezi kwaJuda bathokoza. Verse 26. Kwakukhona-ke ukuthokoza okukhulu eJerusalema ngokuba kusukela esikhathini sikaSolomoni indodana kaDavide inkosi ka-Israyeli akuzange kube khona okunjalo eJerusalema.
Verse 27. Base besuma abaphristi bamalevi bababusisa abantu, izwi labo lezwakala nomkhuleko wabo wafika endaweni yakhe engcwele ezulwini.